Oluvannyuma lwa minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza eky'okufulumya ebyava mu bigezo ebya siniya ey'omukaaga ebyatuula omwaka oguwedde, b'abakulu b'amasomero abatali bamu n'okutuusa kati bakyatendereza minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza nti new curriculum oba ensoma empya eno eriwo bagirabyemu omulaka nti ejja kuyamba abaana b'eggwanga lino okwetandikirawo emirimu. Bino byogeddwa akulira essomero erya Crested Secondary School ery'e Makindye, ono Lydia Ibingira, era ensonga ze n'azinnyonnyola.
Kubiriza baana bwaba balina kyasoma asome ng'akyagala, ate tasoma kuyita bibuuzo naye wabula asome kumanya nti in future ekintu ekyo kijja kumuyamba, kijja kumubeera kya mugaso. Era kukalikiramu eno empya njagala kwebaza ministry kubanga ndowooza ku luno abaana bajja kuganyirwa mu nnyo kubanga bye basoma era babitegeera, bamanyi nti kino bwe nkola kino muva mu kino, bwe nkola bweki kino kivaamu. So kati ndowooza byonna bijja kutereera nga amasomo getusomesa gayina kyegategeeza ku baana betusomesa.
Wabula n'atendereza nnyo abasomesa, abayizi n'abazadde abakolaganye obulungi ennyo okulaba nga essomero lino likola bulungi ebigezo bino.
Crested Secondary School twagala kwebaza Katonda lw'ekkula lye tutuuseko. Abaana bakoze bulungi, twatuuza abaana 12, abaana 10 mu 10 bonna balina points 10 n'okweyongera waggulu, ate nga yakulembedde zonna yazimazeeyo, yagye ebubonero 2 bonna n'abumalayo, n'abalala 19 bonna we bali. So twagala kwebaza nnyo Katonda olw'okutusobozesa n'okutuwa results ennungi bwe zityo. Njagala kwebaza n'abasomesa abakoze nnyo 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 okulaba nti results zino nzirabikawo nga bwe zirabise.
Bino byonna bitegeezezza bannamawulire.